up on this.
They had the demand and they hired the supply. Magic Tango, Kasabu, terms and condition, the Ozina, apply.
Magic Tango on the beat.
Niko kupata, hey, niko sote. Machalo na kudai ni walipe wote. Uyo siyo wangu, uyo ni wavoke. Uliza majira nili watoka wote. Hey, my baby girl, watcha drama. Panya kwa inyumba, mimi nitahama. Hey, hey, naomba tu nipe mwaka. Kabla ija isa ni kupe hama.
Naishi na my conditions, naishi na my conditions, naishi na my conditions, naishi na my conditions. Sharp on the money plan.
Ataki hizo shida yani. Oh, yeah.
Awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer.
Atinga yani.
Fine girl, think she make me do me can I believe. Na nika painting, so she to kinda die. Siwezi kata, siwezi maina. Nisha kasomea mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart, no, no. Shaka so mbali,
kasabu.
You wanna mess with my heart, no, no. Naishi na my conditions,
kasabu.
Naishi na my conditions, yeah, yeah, yeah. Naishi na my conditions, ooh, ooh, ooh. Naishi na my conditions, yeah, 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 yeah.
Umekuwa bad girl kitambo kwa kudu. Nambiwa vitu nyingi unajifanya tuka bubu. Unendaka kwa machali unajifanya uko skulu. I love nansome and kama bado tuko skulu. Ikadu utanipa kamdudu. Machali wakikwita unasema kamdudu. Kyalu ukali na kasupu. Wana kujisi wana lamba nyaka kulu. Nani cheza mi. Wana baby girl unani tesa mi. Libre girl so unani tesa mi. Wana baby girl unani.
Naishi na my conditions, ooh. Naishi na my conditions, yeah, yeah, yeah. Naishi na my conditions, ooh, ooh, ooh. Naishi na my conditions, yeah, yeah, yeah.
Niko seki wataka G4S. Nimekungoja form 34S. Ukona ule donga say I guess nikiuliza. Ni my excuses tena. Argument. Niko right back.
Wana bado unataka tu kule. Baby the
guy. Argument. Alright. Unataka tu kule. Yeah, yeah.
Sean.